dajimsafi.com
Anatamani nchi kuiyama Kuroga anaroga Iwe usiku, iwe mchana Mi uchawi wangu viuno Ndo mana baby wake amekwama We uogopi na pigwa vita Bado natamba Amenishindwa makabila Kaenda kuniibia mganga We uogopi na wika jogo la shamba Sija tokea Shanghai Mimchina kutokea Tanga We uogopi wanavyo shuka Mindo napanda Hakuna anayeniweza Sio meja wala sholo mwamba We uogopi sinachawa wala mdananda Ila ngoma zinagongwa kila bajaji unayopanda Mina ogopa mwenzenu, mina ogopa Mina ogopa jamani, mina ogopa We, 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 we We, 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 we We, 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 we We, 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 we Kata mipompe mzuka ukupande Kuta michisha mzuka ukupande Kata mipompe mzuka ukupande Kuta negacha mzuka ukupande
Kuka usi
Kavujisha connection yangu ila bado mjini hajaenda Mungu sababu yake cha ajabu miango yanaenda Nimempata mwingine amebaki kuhesabu kalenda Huyu sasa mashallah sio wewe mwenye kazi ya blender Wewe uogopi sijipata la sinyu ilokodia Hata ex ana data kaniacha ila nililia Wewe uogopi sijetongoza naitwa dia Nikitokea tajiri na mfukoni sina tamia Wewe uogopi nacheka nao na unichukia Unafiki kwangu ni suna kiwaona na wasalimia Wewe uogopi wananiiga ila wajanifikia Walipolala wao luka wise nimeamkia Kata mipombe mzuka ukupande Futa mishisha mzuka ukupande Kata mipombe mzuka ukupande Futa miganja mzuka ukupande
Waso, waso We so, we so Ukisikia kime kadege Ukisikia kime kadege
Oya nisopa Wapi atilulu Chinda mweusi Luka wise Wea kibotini omipango wewe Oya zi wajini empire Moto ni ule ule mzee
Niwewe tuenda